Babu, mimi bwana safari nimerudi bila zawadi bwana, kwa sababu safari zote kila nikirudi nawaletea ndugu zangu wote zawadi. Kwa hiyo safari mimi nimerudi na kiatu changu hiki la kuchumpa nitavaa mwenyewe bwana.
Hivi mzima una akili kweli? Unapotoka zako huko Ulaya kuja hapa mjini kuwaletea ndugu zako zawadi, unamkumbuka gharama wewe? Lama mumkumbuki, unaendelea kuwapa tu ndugu zako wengine. Mlindimo na hapa viatu anavaa. Huyu mikongoti anavaa viatu. Kesi kuna kuruza miguu hapa. Kanjenje na bishio. Huyo lunga ndo sizungumza sasa, nasema hivi. Kwa sababu mnamsahau Lama. Sasa hiyo la kuchumpa lako utampa Lama.
Basi kama hivi la kuchumpa la kupalama.
La kuchumpa la kumpalama.
Sina ene one.
Yeah, what up my nigga?
It's
just a fish on my nigga. What up for me? Service cozy locks. They call me King Zilla. You know, huh? And everybody, huh? Sema la kuchumpa la kuparama, veiche buku jelo lina garama. La kuchumpa la kupalama, veiche buku jelo lina garama. La kuchumpa la kuparama, kavaa mgambo mpaka afisa usarama. Wanavaa Gucci mpaka Louis V. Mina la kuchumpa bado VIP. Nikivaa naonekana kama kidume. Buku jelo mesagula mitaa ya Karume. Nikiingia club na kamata hadi wachumba. Hawajui nimesagula kwenye mitumba. Usiku wanakuja wachawi vigagura. Hawanilogi na data na bonge la dula. Chini la kuchumpa kati jinzi chupa. Hari jisori nkitembea ata Rufiji. Sinaga mkanda kiunoni mizangu mkwiji. Mimtoto pori half sina story. Miaka 800 natembea na rishi sori.
Twende
la kuchumpa la kuparama, beiche buku jelo lina garama. La kuchumpa la kuparama, beiche buku jelo lina garama. Don't touch me, utani chafua. Sabuti kama ili weweze nunua. Nasema don't touch me, utani chafua. Sabuti kama ili weweze nunua. Nasema don't touch me, utani chafua. Sabuti kama ili weweze nunua. Nasema beba beba, mia tano. Nasema mia tano, mia tano. Nasema beba beba, aya. Mia tano. Nasema mia tano, mia tano. Nasema mia tano, mia tano. Nasema beba beba, mia tano. Nasema mia tano, mia tano. Nigga, la kuchumpa la kuparama, beiche buku jelo lina garama. La kuchumpa la kupalama, beiche buku jelo lina garama. Don't touch me, utani chafua. Sababu buti kama ili weweze nunua. Don't touch me, chafua. Kwa sababu buti kama ili weweze nunua. Yeah, it's just a free summer nigga. La kuchumpa la kupalama. Yeah, dedicate to all my nigga in the hood, you know. Mabaria wote wenye la kuchumpa la kupalama, na la kuchumpa la kupalama. Yeah, they call me King Zilla, you know. My boy C9 and Eric on this one, nigga.
La kuchumpa la kupalama la ku hi 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 mnaona ya imeisha.